mawazo ndoto umeniwasha sima siara
wako siemi utamu kama chipsi vuruga umeniweza buda kipofuzi omni nyendesho unavyotaka penzi shaka shaka
ukineka ukineka kama mtoto sama sote misamba nipe shosho
unanipa miyanki takamo wendo nloku imbia ile soki toto
yani kama Messi mwendo wa kunyatia uchua fisi mifupa na fakamia
baby nipe kiss maneno ya kuvutia wakitu this tunatangazania
kushki kushki
kushki
kushki kushki kushki
kushki mi amor
kushki oh kushki
kushki
kushki kushki kushki kushki kushki
kushki
kushki kushki kushki
kushki baby
kushki kushki
kushki
kushki kushki kushki la 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 kifuani la la la
la la la la la la kifuani na la
yeah
mapenzi don't want it for my honey walai walai shakufita kifuani
na waseme zuzu zuzu mizuzu mkosa gubu 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 nabaki bubu 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 ukilegea na kuwekea
wanipa raha si utani moyo wangu sijaweka rehani kisha kula walamba sahani baby hodari wakunikea
la 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 kifuani la la la
la la la la la la kifuani na la la
ukineka ukineka kama mtoto sama sote misamba nipe shosho
kitoto
yani kama Messi mwendo wa kunyatia uchua fisi mifupa na fakamia
baby nipe kiss maneno ya kuvutia wakitu this tunatangazania
kushki kushki
kushki
kushki kushki kushki
kushki mi amor
kushki oh kushki
kushki
kushki kushki kushki kushki kushki
kushki
kushki kushki kushki
baby
kushki kushki
kushki